kulamba wanya vama nyo sulotia Gaba anane bachala vafibona vuna Kwen kumase kambuza vasigate kakati Omanye sikugati omanye sidongo No mwana wanyu nonja ulisako Abasigati la teranze kute Naviri ale jangali moru fungo Eri soliete neri na chelagwa Mukashi wa musitu kwa sivu na kwero Atena ataburu mira nyanyo kusuka Kale siye murundi ayikirite Naye naviri onga kutulite mpala valenzi Wamanya wona myaloli murunzi Wazaloto beka nyabu mkuweji Kwa tulivira umwe mulitenda Javana veri ya bafula jite chikaga Nesonga ya luno njitanji seko Naye munange dose kabisi uvyansi Urukumba unyu motelete bomu Naye mukazi mujia na biri onja kuno banyo Nandi kumire kume visinga Ngevyo kwa vevyo tevine mia vivera vyansi Nayo kumbele kakecho na chikani Kano kensiri semu chaviro oza Yoke kubuli lena kwetu zanga Erate kembi iti alio baliko viemu Oli nyumiza nyavu Omukazi mucha waliba kulimba Wagala chilela chile koro wakananga Olumbo luta mucha wolu sana kantu Norutonero kukuonyako Abafumba vanjiteri atelete Pumutula wabantu walibama nyokukina Jiwaba mkula nyabafulevi Anguo tambulako mapima nentanga bozi sura Bobo tutao nagezamu Kwa yoyo keza batambula batiba batebagwe Zorumu ya kere mbele njifumba Neye mulula natulula mazina yuweri Nesiri rente wokumbamu Neye sekela mchala mkulu wokaloku zenyo Kwa pima na mazimu kukumba nzembera baron kuzayo kukuzo yuflewo Wewe sani kalwewe sivyeko nalawo yuzibu kabula katama kanga femu Nye mulope konga mwata wanya mbolo panye ya liyo mganzi Enyi benziri muno tezi kona mshalo inga kuyimba na kusuliferi Atenga wakono nyo narutaya atana la babali mkuba koli nyumizensi Doku muwana mukama yekabala vyona Yanga chuka mageza gomu kwa bambunju Kaya nyambu ze mirembe Na kunyanyo tinga wena chose Timukomu wa miri alirika ze timoku zama Kavolira wanange nonitao Ngambanga nyango kuwera mte Mukamba mataga wabiona narutaya Muke nini nini ya lindere buza bafuwa Nange kapulani neka guamu Jomutu ono na mukola chaburwe mirembe Jena fandeso ni wamuwala nanga Mane wakole chibi beranga nyabo mwagwa Mututambulanga wabiri mulimba Wande kuruze yone mungu kakume kuyunja Itanga mukumanira Wala mkeza teka netola Kantandika muhiko kwa valenzi Wemba funane muhuli raba mtuneko Yanzira mbuze ndi mfumbo Kwanza mkololi mimi acheda mbukate Nengwe batu mienda bandi muno Atana na valo pantino wako zechi Nomutu yenye ya kuntumieko Sikuwa yusamu ama soli nyumizako Anesiko lava ya kuntumieko Na yachi manjikino mkole tu akala nanyo Sewe nabili rancho nalirambe Kiwe siba kolumbe ruru noruno kamantu Nepepe yenjini atabala msi Tunakuhumuza kwa maona wewe kozeko Mugambe chone ya kutumieko Yamula baka mgezi kanumanya jakutia Eritano mkule liyalivyo na liyerudwa Waungera tulimukulinda Eromulezi wafuruwe janeba wayamu Okufuruwe ya kufa mune kaba sisinga na buyolukete kanekipo sijangu chakubamu kwanze mukome kiributa echibukute nange bazende mute myako checho yangu wakiri yebibyo byebantu byeko esawo kuweremu ubero tuse mwana watu nemutwala enjuba yali egoloba omugole neyeyawo nagenda sisinga nebba nejambo nenjimoja kyomundabira munaffe tumulowooza nebba sebeza weremu nakomawo nga bwe twatesekira ekiwedde teyalwawo okubuuza munne kyomugole aliwo konzo onosobolezaawa waleeta omusego ogunandya abasajja nkuwamba bawambe naye olabye nnyo omuntu gw'olowoolezaamu kati zeetutedde era ne waalinawo mmanyiwo tugende nekulengezaawo mukayumba kanjere emmanga ono katunda mwenge bw'onodde ononyumizaamu nze nasirika dda nalabye kinsuseeko onansonyiwa batabule nnyo wenjogeredde omuntu ono atwagaza lumbe genda ononyumiza omugole bwagobeka nanyinyonyola omwami baffe bwabakutte konza akabate kaze naye mugole gwe bw'oba olaba muli okoze otya omugole sikyali muntu kankwata ebyange ebiriddawo olinnyumizaako konza eri ekyo kyekisinga ono mwami waawa n'okukusanga enkya bakuziika nenefuula nakuwadde nemete bikulu ayandirabye nga bwenkyakyankya omwami yasanga oli yamazeemu n'ebiko lyedde nesikiwa nti yali alutonda konze kakati tomuwondedde nansirisa nti nkondera kimponya ekikweno baddako nze kunzigula bujja lowooza omundaba nninga ng'owekkumi n'ena mututya abakazi abasumba beekuumira ddala ne wabula ababojja bojja kati nga ziweeka mbu n'ebisenge eyandaba ku luli nkuyitako nga tontegedde oteekagemba kinnyabo nkole ntya oba okyamazzi nsibirwaki nayiyamajja anoonye owuwo nga womu oba atafune abaleetesa waka tebajja kikyo nyingirira omuntu akulumbye mu ddyali akujjako emirembe temuyiiya okubaluganga eri enkonga egyo olibonako neweekuba eri ne muntalo batabaalanga oligwa ku njukikka enjakulwa nfuna ebikaata sooka omusome nga bw'ategeera ogaziye omuntu ajja kuvaawo nga totawaanye mwatwekanina emirembe n'omwami yennyini yeekomako yatya okuganza yayongera okunjagala ennyo nampuulirangako mbulubujju nga bano banne abawala abatuukanye mbagamba obufumbo magezi si bulungi sikulima nnyo kakati nnaatera okugenda naye nnyingidde ensoni wa mu nsi yebibaamu buli muntu anoonya mirembe oyo agikumalako omulobi wuulina okulwana dinnabiryo imaculeti nnyimba nojjayo omumwa ogulya nnina akawoowo wanyina zamani omudongo amundabirako mumugambe nkwazza bufumbo nsisinkana abawagize nnyo